and more by fall. You fugur yalla la by fall. Nekul ne day ñaan sore nak wayan mom da fay ma jaal mam sekh ibro fall bay fall yaay borom ibrahima khalilullah kharitu bi yalla la jar ci ang ma jaal xol bay toj du tayel kumu gis won la ci fel bay fal cheikh bamba lamu don jaay lampe yor ñegum jaay ma mo jënd lamu don jaay mam cheikh ibro fal bay fal yaay borom Ibrahima Khalilullah haritu yalla la Bay fal taguna ba fek seen bi keureum di ligey beug am ay nga ro Mam sekh la defru yu way moy ka dan fanane si keur suba mu hindo Cheikh Ibro Fall Spain
Suba tel ci lay jog yor kelam ba di ma jaal
All is time working
Mondoy Ablay Fale
Morning and afternoon
Evening to daybreak
Without getting tired dafa jaar yonu kitabul aqi
ya taxnu xam bay sun fallu borom
di ko doxé li ci sang ba khayra al khalqi
ya taxnu xam bay sun fallu borom
mam cheikh ibro fall dafa jebalo jangang nak doxé
ya taxnu xam bay sun fallu
La dan doxé di ko jofé baraw gaaya sen bexé
ya taxmu xam bay sen fallu
borom amado bamba
jamon ke
mom la ni makol
ya taxmu xam bay sen fallu borom
mam cheikh ibro fall dafa ñaan ci jéré Ki ñam jeppal
ya taxu mu xam bay sun fallu borom di
kulana cheikh ibro fall
do
fay reel le
ya taxu mu xam bay sun
fallu borom di ko joom ko
cheikh ibro fall
do fay reel le Minday awa cherno fal Señ Ibra kuna ma fal Cheikh Abdou Serigne Cissé ak Bara Señ Fallou fal na lo Sidi Mohamed fal Cheikh Mbacké fal Khadim Abdou Sakor fal Fallou Dieng Soldar Obsera fal Cheikh Digué Sidé Señ Bara Bas Fallilou Cheikh Ibrahim Moïse Mah